kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmaatat galgala ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter band digdemilema digdemishani sodom tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratkan nen saganta kenya ordoftan dagefato ta kenya jall tamakkamoltan witata sadasa fur barakumalamaf kuda sagala kalkobs ethiopia timo onkololes digdema fur barakumalamaf kuda lama kesume sankestan ran modanditi
kanodu dubbisu antujube horati hala yero amma ethiopia kesat mulata jiru laljisun mumich ministera abi ahmed kales ipsakennaniru mata odu tetamoltan
ipsakennan kanan walti winsa deenya kana bulchiso tananno oromia fi araritte akasumasimmo magala dirdawat kayen lubunna mota tadetamija dabru dubbatanijiru ittana kantiban bulchisa magala finfinne engineer takale uma ijar samanne walinjirenya kuma kurna heddu tilakka mujel qabsisu sani dubbatu hala yero amma oromia fi ethiopia ke settimullatu lalchi sudan abba gada durani bayena sambatus dubisne jirra kannenif kabro da fagatu murasaganta kenya tin walinturajen dagefato ta kenya amoduf garatu jubet debina
torbanen darban ke sawlit bu insa oromia harariv dire dawa ke satu mamen namonni sadde tami jaje famu mumich ministera abi ahmed bek saniru mumich ministeri cha kale somata ethiopia fasa dage sanijran gaba sa skender frew namodes
akala kops ethiopia ton kololesa kudalama barakuma lamaf kudalama rajal qabe bulchi sotananno oromia farari takasmas magala dirdawat walit buinsawan umamanif lubuna mota heddu dumelalchise mumich ministera ethiopia dr abiy ahmed asawagochun kakalesa kun kajalqaba tawsati walit buinsawan biyettike settkanit kamida mulamiwan ethiopia maratau halat yenyo umamakafakenyat fudachudan ibsan mumich ministera abiy ahmed
samonun በሀገራችን በተከሰተው አንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል
በዚህ ክስተት ጎቻ በቁነ መቡስ ግዱ ከነብየ ከኛ ከየሰትራ ወተመን ልቡን ነሞት ሰደት ተሚጃ ከሰልጣት ደብረጅራ ወነተ የከነ ከራሳላቲን እናላሉ ዲሮ ተሰደት ተሚለማ ዱበርቶታ ፉርቱዶይ ሰብለሙማዳን እናላሉሞ ለሚወን አለተሮሞ ሸንተም ለሚወን አለተማራ ድግደም ለሚወን አለተጋሞ ሰደት ለሚወን አለተስልጤ ለም ለሚን አለተጉራጌ ተኩ ለሚወን አለተአዲያ ለም አክስመስ ለሚን አለተርጎባ ተኩፊ ለሚን ኢትዮጵያ ሰብለሙ ማንሳ አደባፈሜን በከሚን አከመሌሉ ቡንሳኒ ደብረ አመንታ አዮላል ክርስቲያኖ ተፉርተም ሙስሊሞ ተሶዶማ ያፉር ከነምብሮቭ ከነን አመንታን ሳኒን በከሚን ኩለመቱሉ ቡንሳኒ ደብረ ነመጀሴ ነመጀፈ መደባስኔ ወላል ነሞን ገሬው መቹዳን ወልትቡን ሰታሰኒን ነሞን ድወን ቶርባተም ጃዮታን ሁምኖተ ነገይ ጉምሳቲን ከነልቡን ሳኒ ደብረሞ ነሞተ ኩዳኒ ዳታ ከነብፈከናን ኢብሱን ሰበባን በርባችሴፍ ረኮንቶ ኩና ኡመሙ ሰብለሚን እንኒ ነጀስኒ ሳሊኒ ነጀስኒ አመንቲኒ ነጀስኒ ከንንጅረተው ከነራ በረቹን ከደንዳሙ አንተ የፊጀረን ሙሚች ሚኒስተር አቢ አህመድ ሞቱማን ሳኒ ወልት ቡይን ሶተ ቀበነሱ ፎጂዮጀቱ አዋስን አከገርጋሩስ ጋፈተን ይጅሩ ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አሶ ሳኒ ከለሳከናን ሚዲያሌ ዮካንሞ ሰባህማሌ ደበለቴ ገረን ከሚዩ ጎቻሌ ወልት ቡይን ሰሜ ሰንድራ ኮፍቁሰቱ ወቺ ሰኒ ጅራንጀራ ገባሳን ከኛ እስክንድር ፍሬው
ባይን ለኮብ ሰባይነው መታ ኬንያ ከንበረኩ መለማፍ ቁደሰገሊ ሀረይ ፈተ ኤጅራ ስርነ መሰራ ሞቱማ ትገገ ሰመረት ዳይሬክተር ዋጅራ ስታቲስቲክስ ኬንያ ገልሜ ለኮብ ሰባይነ ኡመታ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታፍዴ ሰኒጅራን አክ ገልሜ ሰናት ባይነ ለኮብ ሰኡመታ ወሊ ገላ ሚሊዮን ፍርተሚ ቶርባ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታን ስርነ ሰነረት ጉቱ ቢያ ፋሳ ዳጌ ሰኒሩ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሲ
ለኮፕሲ ውመተ ኬንያ ካወጋኩ እንደርበረ ሚሊን ሰገሊኑ ልጉደተ ይጀደ ዋጅር ስታቲክስ ኬንያ ዋጅርች ሐረቧ ዮካንሞ ገባሰ ለኮፕሶ ሞተብ የትጂ አገየ ደርብ ገገፈመ ከይፎምስ ይወተው ገገስቶኒ ዋጅርቻ የሮዱ መካነ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታፍ ገባሰ ከነከን ንጅሩ ዲሬክተር ዋጅር ስታቲክስ ኬንያ ዘካሪያ ሞንግቼጌ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታፍ አከሱማ ስለሚሌብ የትቲፒ ዮፎምሰን ለኮፕሶ ገየ ደርብቲ ነው መስንብየቲ ሚሊነ ፎርተሚ ቱርበቱ ቃጃ አታው ማኔጅራን ከነከሳስ ሚሊዮን ድደሚ ሰዲ ቱቃሻን ሰደት ዲሮታ ሚሊዮን ድደሚ አፎርቱ ቃዱ ዋተኩ ድበርቱ ተዮታኒ ወሪሳሊ ሳነደ ባፈሙ እንደንዳምኒ አሞ ኩበቶ ኮቪድ በሸኒብ ድደሚ አፎርተው ይማኒ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታንገ ባስላ ኮፍሶም መተብ የትያገ ስትባው ሞቱማ ቢየቲቲ ፎንጋሪ ተው ይማኒ ከናኒስ ቢይሳኒ ኬንያን አፍሪካ ከሳጃ ለመከሰቲ በኋላ ኮፍሶም መታገገ ፈሜ ገባሳዲ እሱን ከጀልቀባተው ሸዱበተን
The numbers released today that indicate that our population is 47.6 million
ገባስ ለኮፍሲ ወመተከኛ ሚሊየን ፍርተሚ ተርበቱ ቃድያ ታውብሰኩን ካሮራ ከብያት ቆጴስኖፍ ዋንበርባችሳ ራዊ ካሮራን ቆጴፈዴ ካሮራ ዋና ፍሬኒፍ ባየሙርቴ ሳፊ አከከውምሳት ካኖሉዳ ኩኒስ ለሚብየ ካና ሁንዳ ፈየዳ ጅቹንዱበቱ በዋለኮፍሶ ወመተከኛ ራይፎም ከሰርካጅል ቀባዮተው ፕሬዝዳንት ኬንያታ ዋጅል ስታቲክስ ቢየቲ ገባስ ለኮፍሶ ወመታ ሀገየ ከሰገገፈ ሜካኒስ የሮሳ ተከለከሱ ጋፈተን ይጅሩ ኬንያን ሆጅለኮፍሶ ወመታ ወጋ ኩደኒን ከንገገስቱ ዮታቱ በረኩመ ለማፍሰጋ ሊዮ የሮደር ቢገገፈ ሙለኮፍሲ ወመታ ቢየቲ ሚሊየን ሰደሚ ቱርብ ጥቃቱር በቱሬ ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ገልሙዳይት ናይሮቢ
ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮሮናናን ጎራ ካፈሙ ረት ዲያት ደበላ እና ደሜ ከነቲ ዴቪ በሬ ፈማን ዲያት ከነምን ጄ ጀልቀ በጭቲ ዋይ ሳሞር ሚቱሳኒ ኢታና ፕሬዝዳንት ድራኒ ጆይ ባይደን ረት ዩክሬንን አክ ኮሮና ጌጌ ሰሙጋፈተን ሳጥልባስ ጋአሚቲ ጀደን ዱገበውም ሳፍ ከለቲን ዲያቹ ቀበጀቹዳን ትራምፕ ዋይ ነመጭቲ ሰነሳጥሌ ትዊተር ይርት መጠንሰኒሩ ቆረናን አንጎራ ካሱሰን ከሽራት ይጅረን ትራምፕ ተታፊ ቆረና ሳርት ፉልፈት ከነላልጅ ሱዳን ያደቡደነ ከናከንከነን አቡካቶ ከታን ማርክ ዘይድ ኤርገሳን ናምኒ መቃንሳ ሂንቱ ቀምለ ከንጭቲ ሰነሳጥል ዴቢሳን በሬፈማን ኤሱፍ ቶሌጀድ አኒሩ ጅረን ይቦዳ ሴረቱምቶን ሪፐብሊካኖታስ ሃሌ አከሲ ፎዳታማ ህንቀቡ ጀጁን ቄቀን ሁምኖኒ ነገ የጉምሳ ኢራቅ አልከን ኢዳ መጋላ ካርባላ ከሰት ትሪርቶ ተሞርሚ ከነን ቆንሲላ ኢራን ድራሂሪራን ከሳ ሰዲት ዱካሱን አጀሱሳኒ አንጎን ኢራቅ በክሰሰኒሩ ሪርቶኒሱን ኢራን ቢየከኛ ከሳ ሀባቱ ካርባላን ብልሳሃታቱ ጀቹን አደኑ ዳጌሲሳቱራን ዱካሳ ሰነድራ አንጎን ከጀደንቲ ሪርቶኒ ሞርሚሱን ኤደደ ቆንሲላ ሰናራት ሜሻሊያ ዳዳ ደርበቹራን ኢብድት ቀብሲሱ ፊያላ ቱራን ጀደኒሩ ባቲ ደርብ ኤርገሞርሚን ኢራቅ ከሰት ካይአስ ነሞተ ዲበላ ማፍሸንተማ ኦልቱ ዱኤ ሄርቶን ሞርሚ ኩርነኩማ ለካዋማን ጉዮተ ዲዮአስ ባግዳድ ወልተጂ ታይሪት ወልጋውዳን ሜሻሌ አዳዳ ቀበተኒ መንኔም በርኖታፍ ዩኒቨርሲቲ ዋን ጭፉዳን አዴምሰ ሲያሳ ከን ኤርገበረኩማ ለማፍሰዲ ወገነ ዩናይትድ ስቴትስን ኢራቅ ወይራረምቴ ሳዳም ሁሴኒን አንጎራ ደርበኔ አስ ሞርሚ አጌሰሳጅራን ወገናን ሜሻኒ ዩክለራ ኢራን ቢይሳኒ ወሊ ገልቴ በረኩማ ለማፍኩዳሻን ገሬውም ኖቲ አዱኛ ወሊን መለተ ሲተፋለ ሱዳን ሜሻ ዩራኔሚ ገብሱፍ ገርጋር ከናማያተ እትገርጋረም ቲጅራን ወገናን አባቶሚኪ ኢራን አሊ አክባር ሳሌ ቴሌቪዥዮነ ቢይሳኒ ፈርአይብ ሰከነኒን ሜሻ አይ አር ቶኩጀድ ከናተተማን ዩራኔሚ ገብሱፍ ገርጋሩ አከወሊ ገልቴ አዱኛት አከት ገርጋረምቱ ኤየመሜ ፊቱሬ ሳሌነ ከጀዳኒት ኢራን ደረኑ ሜሻ ሳፍሳን ዩራኔ የሚገብሱ ደንደ ኡረት ሆጀታ ጅርት ጀደን እርገ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወሊገል ተሜሻኒ ኩለራ ከሳ ወጋደር በባኒ ካሴ ኢራን ተርካምፊ ጭጨ ቀብዱ ፋልስ ሄዱ ፍረት ጀርቲ ጎርሳን ነገ የጉምሳ ቢዮለሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሮበርት ኦብራይን ከን ቻይና ናኖ ገላነ ቻይና ኪባረት ወራነ ኩሱ ኩሳ ጅርቱ ወልገይ ሆገኖተ ኤዥያ ክበገመ ባሃ ታይላንድ ትገጌ ሰማጅሩ ረት በላለ ፈተኒሩ ቤጂንግ ቢዮን ኤዥያ ገመክባ ቀበኛ እንዳረገላነ ሰናራ ዶላር ትሪሊዮን እኩ ለማፍ ቀጥሽን አርገቻ ጅርቲ ጀደን ይሮዱና ማፍ ቀምከኑ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኢታና ከንቲባም ቡልቺ ሰማጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጃርሰመኔ ወሊንጅሬኛ ኩመሄዱ ትላካው ሙጀልቀብሲ ሱሳኒ ቤክስሰን kutaalee bulchiisa magaalaa Finfinnee sagalitti manneen 2254 ijaaramuu jalqabame jedhanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee pirojektii ijaarsa manneen waliinii walakkeessa magaalaatti ijaaruudhaaf jiru eegalsiiseera. Kutaalee magaalaa sagal keessatti manneen waliinii 1500 ol akka ijaaramaniif sanbata darbe hojiin ijaarsaa eegalsiifameera bulchiinsa magaalaatiin. Pirojektii ijaarsaaf deebisanii misoomsuu naannawaa Laga Haar kan eegalsiisan itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati. Injiinar Taakkaleen wayita hojii ijaarsaa kana eegalsiisan haasawaa taasisaniin jiraataan magaalaa Finfinnee walakkaa magaalaatii ka'ee qarqara magaalaa qubatu hin jiraatu. Bakkuma turetti jiruu isaa itti fufaa jedhan.
Jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti ka deeman osoo hin taane bakka itti dhalatan, bakka itti guddatan, bakka ququbii fi afoosha isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa akka eegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine. Akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhannee ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injiinar Taakkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaasuun dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse, kan duriyoonni itti dalleessan, lafoota misoomii nafan. Akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a jaha oliif utuu ijaarsan eegaliin ka turtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkoo manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran Injiinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaa'anii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa irra eegalle xumurree namoota 1600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandiirra taa'ee jiraatu guyyaansa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannawaa Laga Haar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessan jiraadha safara kan. Anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti an hojjetamu keessa keenyattan dasnu jedhe jechaadha. Duratti asii kaasaniitiin inni eessatti fudha gara qaaliitti gara waan ittiin deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Waan hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gurguddaatu waan irratti bahaa jira. Amma asirratti waan Addis Ababaa keessa irratti an hojjetamaa jiru kun gaariidha. Garuu nutis jalaan daggafuutu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaafis waxxaatotaaf amma hojiidhaaf as keessattis hojiin arganna jenneet baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna.
Damsee jiruuti mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaatanii maxxalaa kanatti deebisanii galtu malee diri keechaniin kaatanii mana keechaniis asiin deemtanii ijoolleen teechanii gara biraa deemtee tamaartii rakkoon hin jiru jedhee takkalaan baay'ee dubbate baay'ee dasni.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Ameeroon galgala keessaa sa'a 2:44 dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra 2:44 dabree jira. Qophii taa nuti ce'uu keenya jiru wallee galaana gaaromsaa kan isin hafeera ittiin bohara.
saddeta kogahe saddeta marafta wani nolle sana malivna damafta e kanafu mama se jallu beko mama se ade beko o kanablu to inafu inolu o kanjala te garada kanu hube jarada buya to pe hundafu inolu o kankote hama chunke kayade dunga chunke e barriga do darbe
gabaabina yerootiif dhiifaman gaafadha dhaggeeffatoota keenya galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaa galatoomsan. qophii ispoortii. addunyaan dorgommii kubbaa miillaa kan ijoollee waggaa 17 gadii geggeessutti jirti. Waashingtan DC guyyaa dheengaddaa dargaggoota dhiifama deeggartoota garee dorgommii beesbool jedhamu kuma hedduu simatte. Oduu ispoortii arraaf soraan kanatti fuuleffate kunuuti.
Afrikaan kibbaa jechuun dorgommii raagbii addunyaa irratti leenjii 32-12 irraa galchiteetiin waan caalli irra fudhatte. Atileetota leenjisaan addunyaa beekamaan Albertoo Saalzaar leenjisaa baay'inaan qorachuuf qophii jiran biyya 24 jalqabe 16 ijoolleen addunyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa irratti Biraaziilitti walitti dhiyaate taanii harka wal qabdi. Babaroodhaan soraa alakeetii mata oduu ispoortiiti. Ijoolleen addunyaa gan 17 gadi dorgommii kubbaa miilaatiin Biraaziilitti walitti dhiyaaman taanii harkama wal qabdi. Marroo 36 taphatanii goolii 123 gale tapha kaleetiin Meksikoon Salomon Islaand 2 fudhatte goolii 8 tifaatee duwwaa galjeete. Arjeentiinaan Taajikistaan 3-1 irra kaafte. Neezerlaandis ammoo Yuunaayitid Isteetsi jaanjessuun jaanjessitee goolii 4 guurtee dorgommiillee keessa baafte. Yuunaayitid Isteetsi awwaliin marroo 2 dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee addunyaa gan 17 keessa baasan. Afrikaan ammaantan biyya Shaadii abdatte, Naayijeeriyaa abdatte, Senegaalii fi Angoolaa abdatte. Naayijeeriyaan boor Neezerlaand waliin taphatti. Ispeen ammoo Senegaalii walitti marte. Angoolaa fi Kooriyaa kibbaatti ammaantan waliin taphachuuf yaa'u jira. Wayaa diimtuu jala gubbaan naqatanitti karaa Waashingtan DC irra qaxxaamuranii Pensilveeniyaa irra qaxxaamuranii sirbaa faaruun laf ciraa oolan.
Tell me your name and what you're here for.
So my name is Devin. I'm here from Damascus, Maryland. About 45 minutes, about an hour away. Had to come here to celebrate my NASC. We won Game 7 from the World Series.
Karaan Pensilveeniyaa avenuu kunin karaa guddaa Waashingtan DC keessa qaxxaamuru akka fakkeenyaa yoo qabaatan taate ganna lamaan duratti namni Oromoo kun fudhan taa'u hiriira mormii irratti baay'ee guyyaa dheengaddaa ammoo nam kun dhibbe hedduutti gammachuu karee beesboolii Waashingtan DC gareen Waashingtan DC mo'attee fi walitti dhufe sirbaaf waancaa fudhatan sunillee otoobisii yaabbataniitiin gammachuuf walitti baafatan. Gareen beesboolii Waashingtan DC Naashinaals dorgommii waancaa beesboolii addunyaa irratti garee Huustan mooteetiin waancaa irra fudhatu waan ganna 80 wayii keessatti argatte hin beekne. Dorgommiin beesboolii addunyaa tunin garee 9-9 gargar ba'anii taphatan taphi tokko akka saphii walimatti yoo deebisan akka sa'aatii 3 iyyuu ta'u turuu danda'a. Gama kaan ijaajjanii kubbaa xiqqayyoo walitti darbatan kaan ammoo jirma guddaan dhayeetiin ofirra fageessa akkasiin wal cordanii tapha seera hedduun beekamu. Tanaan sadeeffachuu jette Afrikaan kibbaa Jaappaanii dhatteetiin dorgommii raagbii addunyaa irratti Ingilaand mootee jennaan. Raagbiin akka ispoortii aadaatii yooyyoo ol fakkeessanii tapha qoraasuun ijoolleen galgal taphatti fakkaatti. Afrikaan kibbaa tan waliin marroo 3 raagbii addunyaa moote barhum 1995 2007 barammaan tan ka'ee jiru kana. Raagbiin biyyi 20 jalqabee taphachaa bahanii guyyaa 2 duratti dhumatti. Gamkaaniin ammoo dhaabii atileetota qorsumna namaxennan qoratu waadaani atleetota leenjisan America beekaman Alberto Salazar leenjisa bacufa qorachu furfo jiraajed Albertoon dalota namakubaati addunyaa irratti atleetota maqaan isaani bebeekamo kha ilaaf gurri addunyaa leen qub qableenjisa bay shampoona addunyaa khadiyo tan irratti nam khanuji radaban qorachu fujadani ijolleen ni leenjisa bay heddu jira namaka muwafaraafi atleetota Ethiopia le heddu leenjisa warri ni leenjise qorachu waan gargaraatiin qorachuuf qorfoo jirraa jedha waadaan ijaarsigan 61 kunini seer malee natti gamanii jedheetiin oliyyachuuf qophii jira oduun ispoortii irrattanuma soraa lakeet nagaan bulle.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala yeroo ammaa biyya keessa jiruuf ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa lubbuu galaafate akkasumas immoo yaada furmaata ta'u ilaalchisuudhaan Dr. Kabajaaf Abbaa Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu haasofsiisne jirra. Ookkara uumameef sababaa tokko kan jedhan ibsuun jalqabu jaalannetu dubbise.
Uummata kanaa hojjumaan dhalatanii hojjumaan guddatanii afaanin nama beekama malee namni keenya kun hunduu tokkichuma. Haala dur hin jirreetu nutti deemaa jira. Duran hin jirre dhalaturreen guddatin jedhe Oromooni. Haalli ammaa kun baay'ee nu sodaachise. Namni silaa walii mararama innaan xiqqoo walitti hammaachaa deeme namni miidiyaa hordofa yeroo ammaa kana. Miidiyaa jechuun silaa uummata kana gosa tokko gadi qabee hangosa tokko ol qabuudhaan ta'ee qixaasa'ee miizana giddugalaa hankennuyyuu yaa ta'u malee hoo laallu amma xiqqoo nutti ulfaate miidiyaa irraan daddarbamu kuni nama xiyyeeffatanii nama abaaruu nama arrabsuuni xiqqoo waan hin taanetu deemaa jira jechaadha. Nama gaxxiqqeechuu gosni namaa gad aansuu arrabsuu kuni keessattoo laalamu gaa dargaggeewwan keenya xiqqoo nama barate kana biratti garaa hammeechaa jira. Kuni oduu kara sirriitti deeme gaarii natti fakkaata.
Wanta akkasii kun walitti bu'iinsa jiru hin ammeesse jettanii yaaddu?
Hin ammeesse baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun adda ta'a. Abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kun dunkaana biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaate itteetu laaltu. Yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hunduu mootummaa ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo. Xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhagaanii deeman malee fuulduraammoo kuni akkanatti deemnan carraan biyya tanaa karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira. Miidiyaan biyya ijaaruu oduun ta'in biyya diigu jechaadha. Kun immoo biitti tun nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudhaan irra ijaarame boroo diigame biitti tun karamitti deemti jechaadha. Waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti tun. Tokko tokko tuffachuu oduun ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhaan jedha.
Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu jettanii yaaddu?
Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduun ta'in hundi keenyaa seera biyyattii san mootummaa deeggarree eegan deemne. Poolisiin yookaan immoo uuma waraana 1,000,000 yookaan 1,000,000 uummata kana eeguu hin danda'u. Maaliif uummanni kun uummata bal'aadha. Tokkoon tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokko tokkoodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u. Olaantummaa seeraa immoo oo namni eege mootummaanis eegsisu malee mootummuma bichaatti hoogatan biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis ga'ee isaa bahuu isarra jira. Nusi tokkoon tokkoon keenya ga'ee keenya bahuu nurra jira. Biyya seerri hin jiretti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaanis galee hundi keenyaa qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha.
Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u?
Dhaabilee siyaasaa oduu mirchaa yookaan immoo. Akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha. Yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii jedhe Oromoon guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keechaa halkan daakkachuu hin danda'an. Dhaabbilee siyaasaas immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuuldura bulchan yoo mootummaan kun dogongora hojjate dogongora saatirra biyya qajeelchine deemnechuu isaanirra heeramale zin jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Ummata kana keessaa ba'ani ummanni kunnan isaanitti wal ta'anii deemudha. Aduu ummanni ati kunoo jedhee tokko rojoo keecha godheefi korojoo hin nu bulchita aduu jedhe san abbaa biyyaa ta'an malee tokko tokko irratti ka'anii rasaasani yookaan immoo wal jeequdhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaanirra jira wal ta'anii deemudha.
Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira. Inni kun rakkina kana ammam fura yookiin immoo dhaabbata siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu?
Amma dhumaatti too itti diimanii biyya kan hin tasgabbeeche hin jenneeti laalla maalifi calanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo sirritti ummata kana yaadanii waa'ee ummata kana fuundura guddisu waa'ee fuundura ceesisu kana yaadanii wal ta'anii waliin taane immoo bulfatanii akka Oromoo duriiti seerri addunyaa maal jedhaa seerri keenya maal jedhaa jira sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dasnu godhe. Amma kun immoo fuundurumaafuu nu qabbaneecha jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu.
Dhuma marii keenya irratti abbaa gadaa bayyana. Muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsa dhihoo kana uumame maaltu isinitti dhaga'ame?
Namma akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeera irra rakkate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatasaa ta'aa jira oggaa takkaa fi kun hojii ajaatti oduu xiqqoo walii obsinee walii yoo dhageenye. Inni olaantummaa seeraa hin kachiisna uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan hin jedhu. Kanaafu gaa oduu gongoranirre karaatti qabnee ijoolle kana hin namalee mannu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qonforanii konkireetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u utuu baa'ee kan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u. Gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akka itti deemna malee. Yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedhabiitti tun yoo keecha keecha laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karantaanitti oofani kunis xurumuti waan ijaan laalaa irru ijaarsis seeran buluu isarra jiraa dargaggoonis seerumaan ani isaan hanqatisan itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii hundu wal dhageenye deemuu isaanirra jiran jedha ani isaan jedhan kana maaliif jedhan jedhan immoo bakka kudhanitti addaan babaasa oduun ta'een waan biyyattii tana ijaaru itti deemu namarra jiran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru obsa Waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hunduu wal obsineetu biyya tana guddisuun nirra jira. Biitti tun rakkoo baay'ee keessa jirti iyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjibsine boru ijaaruun nama dhiba. Borus manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa hambaradheedhu kana xiqqoo gaa. Waan tokko tokko waan nu jedhama malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bura biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedhaan.
Dooktarii kabajaa abbaa gadaa Bayyana Sanbato deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Horaa bulaa nagaa ta'an waan nagaa nu haa godhu walitti nu aarsinii jaalala kanniisaa nu haa kennu damma nu haa godhu.
Sagantaa keenya xumuruu dura matootoduuf gara tujubeettan sin deebisa.
Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa Oromiyaa Harariif Dirreedhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa kaleessa uummata Itoophiyaaf haasaa dhageessisan. Bayiin lakkoofsa baay'ina uummata keeniyaa kan bara 2019 har'a ifa ta'eera. Sirna masaraa mootummaatti geggeessame irratti daayireektarri waajjira istaatistiksii keeniyaa galmee lakkoofsa baay'ina uummataa pirezidaantii keeniyaattaaf dhiyeessaniiran. Akka galmee sanaatti baay'inni lakkoofsa uummataa waliigalaa 47,000,000. Pirezidaantii keeniyaattaan sirna sanarratti guutuu biyyaaf haasaa dhageessaniiru. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp qorannaan aangoo irraa kaafamuu irratti dhiyaate dabalaa'innaa deemetti deebii barreeffamaan dhiyaate kan namni jalqaba iccitii waa'ee isaan mormituu isaanii itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayiden irratti qorannaa Yukireeniin akka geggeessamu gaafatan saaxilu baasee ga'aa miti jechuun qeeqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala ke sa sala ma walakka jal ka biya ga sa sadit meter bandi digdami la yokan kilohertz kum kuda sadif dibator ba jata mission rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kum kuda da maf afur tamarat akasmas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kum kuda la maf bafuri sadet mission rat witata ga jmatat kopya fan romotin dabar so sirat rawata kopya boruti walitde bina nagat bula amasa ganta fan amara tufufa